Sí, ándale, Juan.
So, we praise God. Thank the Lord for just this short time we've had together. And I think we've all experienced that this has been a special time. Where on our journey in life,
katika safari yetu ya maisha,
we came to a crossroads.
Na tulifika katika katika njia panda,
where the Lord has captured and brought us aside for a moment in order that we can make whether it should be a left turn or a right turn.
Mahali ambapo Mungu ametuweka pembeni kabla hatujafanya uamuzi wa kuchukua barabara ya kusoto au kulia.
In this last session,
katika hii kipindi cha mwisho,
I want to talk about the call to come.
Nataka kuongea kuhusu mwito wa kuja.
The call to come is our central message.
Mwito wa kuja ndiye kelele cha mafundisho yetu.
Amen. And I believe it will bless you.
Naamini ya kwamba itatubariki.
But it also has some implications for us today and for the future.
Na kwa ajili ya usuru wetu wa leo na hata siku zijazo.
And this is what I will be teaching.
Na hii ndiyo kitu ambacho nitakuwa ninafundisha.
I will be looking at Revelation 22.
Takuwa nazingatia katika Ufunuo 22.
But before I go there, I just want to have a fresh look at the parable of the 10 virgins in Matthew 25.
Ila kabla sijaingia pale, ningependa tupate kuangalia kwa ufupi sana historia ama hadithi za wanawale 10.
This is a well-known parable.
Hii ni hadithi ambayo imejulikana sana.
It's very much Matthew 25
katika Mathayo 25.
It's a bridal parable.
Ni hadithi ya bibi harusi.
Because it talks about the bridegroom being away.
Ina maana inaongea kuhusu bwana harusi kuwa mbali.
But the focus is more on the 10 virgins.
Lakini sasa mtazamo sana inakuwa katika wanawale 10.
And what it was like for them and their preparation that they needed.
Jinsi wamefananishwa na ile maandalizi ambayo walikuwa wanahitaji
in order to be ready for when the bridegroom actually came.
Ili kwamba wawe tayari kwa ajili ya wakati bwana harusi atakapokuwa anakuja.
So the problem,
sasa shida,
is that the bridegroom was a long time in coming.
Ni kwamba bwana harusi alikawia kuja, alichukua muda mrefu kabla hajakuja.
So we have 10 virgins.
Kwa hiyo sasa tuna wanawali 10.
And each of them had a lamp with oil.
Na kila moja wao alikuwa na taa pamoja na mafuta.
And so those lamps were lit and everything seemed to be okay.
Kwa hiyo sasa hizo taa zingewaka na mambo yote ingeonekana kuwa ni sawa.
So at that point we wouldn't know any difference between the wise and the foolish.
Na kwa wakati huo hatungejua wale wenye hekima na wale ambao hawana hekima.
We could even apply that principle today.
Na kwa hivyo tunaweza kutumia hata kipimo hiyo kwa wakati wa sasa.
That at this point in time, it might not be apparent who the wise and who the foolish ones are.
Maana hata wakati huu haiwezi kuwa rahisi kujua wale ambaye ni halisi na wale ambaye ni fake.
But the problem is that the bridegroom didn't come straight away.
Lakini shida ni kwamba bibi bwana harusi hakuja mara moja.
Almost as if it was necessary for him to delay.
Ni kana kwamba ilikuwa ni muhimu kwake kukawia
so that a separation could be made.
ili kwamba ipatikane wakati wa kutenganisha.
So here are 10 virgins.
Hawa wanawali kumi.
They all have a lamp and oil.
Wote walikuwa na taa pamoja na mafuta.
And we know in the Word of God that these are representative of the oil being the Holy Spirit.
Katika Biblia ama maandiko, hii mafuta inawashiria uwepo wa Roho Mtakatifu.
So the oil is the Holy Spirit, but it says that thy word is a lamp unto my feet.
Na sasa Roho Mtakatifu ndiye mafuta, lakini sasa neno la Mungu ndiye taa ya miguu yangu.
That the lamp is the word, in the sense that thy word is a lamp unto my feet, a light for my path.
Ya kwamba neno la Mungu, Biblia inasema ya kwamba ndiye taa ya miguu yangu na mwangaza wa njia yangu.
And so you have the Holy Spirit.
Kwa hiyo uko na Roho Mtakatifu.
That is illuminating the Word of God.
Ambaye sasa inatia nguvu neno la Mungu. Inatia mwangaza neno la Mungu.
In order that we can stay in this place in our relationship.
Ili kwamba tupate kukaa katika uhusiano huo.
So what was the difference?
Sasa tofauti ni kwaje?
The difference is that because the bridegroom was delayed.
Sasa tofauti ni kwamba kwa sababu bwana harusi alikawia.
That the lamps of the foolish, the oil began to run out.
Sasa wale wachumbafu sasa ikawa ni kwamba taa zao zinasima.
Those who were wise,
wale warefu,
is that they took extra oil.
Wale warefu sasa wao walichukua mafuta ya akiba.
Is that they took extra oil. So that when the lamp began to get low, they had extra oil.
Walikuwa na mafuta ya akiba kiasi cha kwamba wakati taa zao zilikuwa zinaendelea kuzima, sasa wangeongeza ile mafuta yao ya akiba.
Amen.
Amen.
So the foolish virgins, okay, you know, give us some of your oil.
Asa wale wajinga wakaja wakaanza kuomba omba, jameni mtusaidie na mafuta yenu kidogo, akiba yenu.
No, we can't give you any of our oil, you need to go and get some for yourself.
Kini sasa wale wengine wakakataa wakasema ya kwamba hapana, inafaa nyinyi mwende mkajitafutie mafuta.
And that as they went, the bridegroom came.
Lakini walipoenda kujitafutia mafuta ya akiba, sasa na wakati huo huo ndio bwana harusi akaja.
And so that caught my attention.
Sasa hiyo ika vuta mawazo yangu ama mtazamo wangu.
Lord, what is the extra oil?
Sasa Mungu, hii mafuta ya akiba ni nini?
I have your word and also the Holy Spirit.
Niko na neno lako na tena nina Roho Mtakatifu.
But Lord, this parable is teaching me that I need extra oil.
Na sasa hili neno lako linanifundisha ya kwamba inafaa niwe na mafuta ya akiba.
We could apply that in different ways.
Sasa hiyo tunaweza kuiweka katika kazi kwa njia tofauti tofauti.
So what I'm going to share with you isn't necessarily the only application of this parable.
Kwa hiyo sasa hii ninacho kuambia sio lazima ya kwamba ndiye njia moja tu ya kuitumia.
But I want to show you in scripture.
Bali ningependa kukueleza katika maandiko
that there is oil,
kwamba kuna mafuta
reserved only for the bride,
ambaye imewekwa imehifadhiwa haswa kwa ajili ya bibi harusi.
There is an anointing,
kuna upako,
which is reserved only for the bride,
ambaye imehifadhiwa kwa ajili ya bibi harusi.
In Genesis 24,
katika Mwanzo 24,
this is a time when Abraham's wife Sarah had died.
Huu ni wakati ambapo mke wa Ibrahimu Sara alishaaga.
And it says that Abraham at that time, that Isaac, it was time for Isaac to have a wife.
Na ilikuwa wakati ambapo mwana wa Ibrahimu Isaka alikuwa amejiandaa kwa ajili ya kupata mke.
We will find the story in Genesis 24.
Napata hiyo hadithi katika Mwanzo 24.
It's time for Isaac to have his bride.
Ilikuwa ni wakati wa Isaka kupata mke.
So this is what Abraham the father.
Hili ndio Ibrahimu baba.
This is what he does.
Alifanya hivi.
He calls his chief servant to him.
Aliita yule kuwa wafanyikazi wake kwake.
And he gives him very specific instructions.
Na akampa mwelekezo ambaye ni kamili.
And he says to go to my people.
Na akamwambia uende kwa watu wangu.
And to go and find a bride for my son.
Na uende ukatafute mke kwa ajili ya kijana yangu.
And so in this part of the story,
kwa hivyo katika sehemu hii ya hadithi,
we have Abraham,
tuko na Ibrahimu,
and the father,
na baba,
we have Isaac, who is the son,
aha, na tuko na Isaka, ambaye ni mwana,
and we have the chief servant, Eliezer,
na tuko na mfanyikazi mkuu, ambaye ni Eliezer.
Abraham and Isaac,
Ibrahimu na Isaka,
are a foreshadow or a type of God the Father and the Son Isaac, as Jesus, Father and Son, and represented through Abraham and Isaac.
Ni kivuli cha ama mfano wa Yesu wa Mungu Baba na Yesu Kristo ambaye ni mwana. Kwa hivyo Ibrahimu na Isaka, Yesu Kristo na Mungu Baba.
We know that when Abraham was tested to sacrifice your son, your only son, your beloved son, and go and sacrifice him.
Unajua ya kwamba wakati Ibrahimu alimbeba ya kwamba aende akatoe mwanawe kama sadaka, alienda akafanya hivyo.
It's a foreshadow of God the Father and God the Son and the sacrifice of the Son.
Ni picha ya Mungu Baba na mwana Yesu Kristo ambaye alitolewa sadaka kwa ajili yetu.
But now in Genesis 24 we have a third person, the chief servant.
Sasa katika Mwanzo 24 sasa kuna picha nyingine ya mfanyikazi mkuu ambaye ni Eliezer.
So who do we think the chief servant is?
Sasa tunajuaje, tunaweza kujua ya kwamba hii mfanyikazi mkuu ni nani?
The chief servant, the Holy Spirit.
Sasa huyo mfanyikazi mkuu ambaye ni Eliezer hapa ni Roho Mtakatifu.
So we have the Father, the Son, and the Holy Spirit.
Sasa tuko na Baba, Mwana na Roho Mtakatifu.
The Father knows that his son is ready and desires for him to have his bride.
Amen. Sasa Baba anafahamu ya kwamba mwana yuko tayari na anataka mchumba kwa ajili ya kuoa.
And so he sends the chief servant to go a long way back to his own people.
Asa akatuma mfanyikazi mkuu arudi kwa watu wa kwake,
and to go and find the bride.
Na sasa ili kwamba aende akalete mke.
And so the chief servant is traveling and he's traveled far, and he finally is approaching back to the homeland.
Sasa mfanyikazi mkuu sasa anatembea, anaenda, na sasa anaelekea katika nyumbani kwao kwa kina Ibrahim.
And so as he's approaching, he's praying and he said, to give me a sign, how will I know who is the one?
Anaomba akifika karibu, anaomba ya kwamba sasa unielekeze ili kwamba nikajue ya kwamba ni nani huyu naenda kumtafuta. Nitajuaje?
How will I recognize the bride?
Nitamtambuliza kwa njia gani?
Let it be the one.
Wacha iwe ni huyo.
Let it be the one who by the well will draw water for the camel.
Basi wacha iwe ni huyo ambaye nitakapofika kule kwenye birika kuchota maji nitamtambua.
Hallelujah.
Hallelujah.
And so he arrives and at the place of the well.
Sasa akafika pale sehemu ya birika.
There is this beautiful woman who comes, this young woman called Rebecca.
Sasa kuna msichana mrembo sana ambaye amekuwa posho anaitwa Rebecca.
And so the bride,
sasa
you will find at the well.
Sasa bibi harusi utapata kwenye birika.
You will find the bride at the well.
Utampata kule kwenye kisima.
The sign is confirmed when Rebecca comes and waters not only the chief servant, but also provides water for the camels.
Aha, sasa ikadirika wakati Rebeka alipofika kule, hakupeana maji kwa ajili ya mifugo peke yake, bali ni kwa ajili ya ngamia ya yule aliyetumwa mfanyikazi.
So here is this woman who is beautiful.
Sasa hapa huyu ni msichana ambaye ni mrembo sana.
But her beauty is not only skin deep.
Lakini sasa urembo yake sio wa kimwili tu wa kuonekana nje.
She demonstrates the quality of the bride by her servant heart.
Sasa akadhirisha ile nguvu ama uwezo wa bibi harusi kwa ajili ya kwa namna alivyofanya kazi.
There's an attractiveness in
sasa kuna ile uvuto
in a servant heart.
Katika moyo wake wa utumishi.
And so the chief servant,
sasa mfanyikazi mkuu,
he brings out, I love this, he brings out gifts of gold.
Sasa yeye akabeba zawadi za dhahabu.
Wow, man, what an exchange.
Sasa hii ni kwa ajili ya
I give you water for your camels.
Sasa mimi ninakupa maji kwa ajili ya ngamia zako.
I get gold in return.
Na mimi sasa ninapata malipo ya dhahabu.
You do something small,
wewe umefanya jambo ndogo,
you get something big.
Wewe unapata zawadi kubwa kwa malipo. Hallelujah.
So here we have the bride at the well.
Hasa tuko na bibi harusi hapa kwa birika ya maji.
The interesting thing at this point in the story,
sasa taajabu katika hii ya historia,
is that Rebecca has no idea who she will become.
Aha. Ya kwamba ni kwamba Rebecca wakati huu anahudumu hajui ya kwamba yeye atakuwa mtu aina gani.
Now remember, we're talking about the Father, the Son and the Holy Spirit.
Hebu kumbuka tunanena kuhusu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu.
So the Father sends the Holy Spirit to go and find a bride for the Son.
Asa Baba ametuma Roho Mtakatifu kwenda kutafuta mke kwa ajili ya Mwana.
He goes to the well because they have to be thirsty.
Sasa alienda kwenye birika kwa sababu ilikuwa ni lazima walikuwa na kiu.
Let him who is thirsty come.
Sasa wacha hiyo kiu ije.
In John chapter 4,
katika Yohana 4,
it says that Jesus had to go through Samaria.
Inasema ya kwamba Yesu ilimbidi apitie Samaria.
We know what happened there.
Unajua kilichotokea pale?
Where did Jesus have an encounter with the woman?
Mahali gani Yesu alikutana na yule mwanamke?
At the well.
Kwenye kisima.
At the well.
Alipata yule mama kwenye kisima.
But this was no ordinary woman.
Na huyu hapo mwanamke tu wa kawaida.
Asked for a drink.
Alioleza maji ya kunywa.
If you knew who was asking, you would ask him for a drink.
Ama ungejua naye kuitisha maji, ungemuitisha maji.
Amen.
Amen.
But then Jesus says something very profound.
Lakini Yesu akasema jambo fulani pale ambalo ni la maana.
He says, you have had 5 husbands.
Ya kwamba wewe umewahi kuwa na wanaume 5.
5 husbands.
Wanaume.
And the man that you are now with is not your husband.
Na hata yule ambaye mnaendesha naye maisha saa hii pia ni bandia.
So how many men is that?
Sasa ni wanaume wangapi?
How many men in total?
Sasa wangapi kwa jumla?
That's six men.
Sasa hao ni wanaume 6.
6 is the number of man.
Sasa sita hiyo ni namba ya binadamu. Namba ya wanaume sasa.
6 was the number of man.
Sasa hiyo ni namba ya wanaume.
But now here's another man.
Sasa hapa kuna mwanaume mwingine.
Here's another man having a time together with her, the man Jesus Christ.
Sasa hapa kunatokea mwanaume mwingine ambaye sasa anaongea naye anaitwa Yesu Kristo.
Jesus now the 7th man.
Sasa Yesu ni mwanaume wa 7.
Hallelujah.
Hallelujah.
She was a Samaritan.
Yeye alikuwa Msamaria.
A Samaritan.
Samaria
was a hybrid race.
Aha. Ilikuwa ni taifa ya kipekee.
That when the northern tribe of Israel were taken by the Assyrians,
wakati taifa ya north kusini walichukuliwa walipelekwa utumwani,
they intermarried, and so they created the Samaritan. That's why they were hated by the Jews, because they were not pure.
Ni kwamba walioana na walipooana sasa baadaye wakazaana, na hiyo ndio sababu walikuwa walidharauliwa.
So here is this woman.
Huyu mwanamke,
she represents both Jew and Gentile.
Sasa yeye amewakilisha Wayahudi na watu wa mataifa.
She is both Jewish and also Gentile.
Yeye sasa amebeba umbo mbili, ya Kiyahudi na ya kimataifa.
Hallelujah. Here she is at the well meeting with the seven.
Sasa yeye yuko hapa kwenye kisima wanakutana na Yesu.
Hallelujah. So back to Rebecca.
Sasa turudi kwa Rebecca.
She didn't know who she would become.
Yeye hakujua atakuwa mtu aina gani.
But the chief servant gives her gifts of gold.
Bali yule mfanyikazi mkuu akampa zawadi ya dhahabu.
She's excited, confused.
Amefurahi, amechanganyikiwa kwa sababu ya zawadi.
She runs back home to tell her guardian.
Yeye akakimbia mbio akaenda nyumbani kueleza wale watu wa nyumbani.
Who was Laban? Laban.
Labani ambaye alikuwa babake kule.
And Laban says, "Why have you left him there?"
Aha, Labani akamwambia kwamba kama mtu mzuri namna hii, wewe ukipata mbona ukamwacha kule?
We need this man in our house.
Tunahitaji mtu huyo umlete hapa kwetu.
Hallelujah.
Hallelujah.
You see, the Holy Spirit will come to the church.
Najua Roho Mtakatifu atakuja kanisani.
In the demon and will pour out those gifts, even though the church does not yet know who she is.
Aha. Na kaachilia hayo karama kabla kanisa kutambua ya kwamba yeye ni nani.
We have the Holy Spirit, the outpouring of the Holy Spirit, and the Holy Spirit has given gifts to the bride, even though she does not yet know who she is or who she will become.
Amen. Tunaona Roho Mtakatifu sasa yeye jinsi mfanyikazi akaleta zawadi, akaleta hata kabla ya bibi harusi kujua atakuwa mtu gani.
So Laban says, "Go and find him and bring him back here."
Sasa Laban akasema ya kwamba enda ukamlete ili awe nasi hapa nyumbani.
So she brings the chief servant back into the home.
Sasa akaleta mfanyikazi mkuu nyumbani.
And the chief servant begins to explain why he had come.
Na sasa mfanyikazi mkuu anaanza kueleza kwa nini alikuja.
So he said that my master has sent me to go and find a wife for his son.
Akasema ya kwamba mkubwa wangu alinituma niende nikatafute mke kwa ajili ya kijana yake.
In the same way,
kwa njia hiyo hiyo,
the Holy Spirit,
Roho Mtakatifu,
will speak to the guardians of the bride,
atazungumza pamoja na msimamizi wa bibi harusi,
and tell them his mission,
na kumweleza kusudi la kuja kwake.
Who is the bride in this story?
Sasa bibi harusi ni nani hapa katika hii?
Rebecca. Rebecca has a guardian.
Rebecca ana msimamizi.
But now the chief servant, Holy Spirit, is coming to reveal the purpose of his visitation.
Sasa mfanyikazi mkuu Roho Mtakatifu anakuja kufunua kukuja kwake, kusudi la kukuja kwake.
And he explains that, you know, as I was coming, this was my prayer that the one would provide the water.
Na sasa anasema ya kwamba nilipokuja sasa nilisema yule atakaye nipa maji.
And Laban says, this is from God. This can only be from God.
Labani akasema ya kwamba hii kuna uwezekano imetoka kwa Mungu peke yake.
And so he accepted the bridal message.
Kwa hiyo akapata akapokea habari ya bibi harusi.
When he accepted the bridal message,
alipokubali habari hiyo ya harusi,
it says that the chief servant brought out more gifts.
Inasema ya kwamba wakati huo ndio sasa mfanyikazi akatoa zawadi zote.
there had been gifts given at the well.
Kuna zile zawadi ambazo zilipeanwa kule kwenye birika.
But at that point, he had not given everything that he had come with.
Bali wakati huo, hakuwa amemueleza kile kitu ambacho amekuja nacho.
They were reserved,
zilihifadhiwa,
and were given,
na zilipeanwa,
when they accepted the bridal message.
Wakati walikubali ile habari ya ndoa.
Wow, wow, wow.
Mm-hmm.
Mm.
Yeah.
Mm-hmm. Amen.
Wow. So, those gifts were more gold.
Sasa hizo zawadi zilikuwa ni dhahabu nyingi.
But it also says he brought out garments.
Na tena imeandikwa ya kwamba akaleta na mavazi.
He brought garments for Rebecca to wear.
Alileta mavazi kwa ajili ya Rebecca kuvaa.
He had brought clothes for the bride to wear.
Alileta mavazi kwa ajili ya bibi harusi. Amen.
He brought them with him.
Akaleta hizo.
Hallelujah.
Hallelujah.
So they were blessed. They thought, wow, how wonderful it is.
Ah, sasa walifurahi wakasema hii ni ajabu namna gani.
To have the chief servant with us.
Na kuwa na mfanyikazi mkuu pamoja nasi.
And we can think how wonderful it is. Wow, it's so wonderful to have the Holy Spirit.
Na sasa mnaweza kutafakari jinsi ilivyo muhimu kuwa na Roho Mtakatifu ndani yetu.
Let's invite the Holy Spirit
again.
Wacha
tukaribishe Roho Mtakatifu ndani yetu. Amen.
Again. But that wasn't why he had come. The chief servant, he didn't want the attention for himself.
He
says, that's not why I have come. I have come to take the bride.
Nimekuja kuchukua bibi harusi.
And to take the bride back to the father and
yes.
back to the son.
Na kupeleka bibi harusi pale kwa baba na kwa mwana. Amen.
Amen. God of
love. Bora tukuzwe. Amen. Amen. Amen.
So this is what happened.
Hii ndio tena inafanyika.
The next morning,
asubuhi kesho yake,
Laban had been thinking.
Laban amekuwa kiwaza.
This is nice.
Hii mzuri sana.
We're having a good time.
Tumekuwa na wakati mzuri. Tumefurahi sana.
I'm blessed to have you in my house.
Nimebarikiwa sana ndani ya moyo wangu.
And the chief servant said this.
Na sasa mfanyakazi mkuu anasema hivi.
He became angry.
Akakasirika.
He said, do not detain me now that God has given me favor on my journey.
Yakoba sasa usinicheleweshe kwa sababu Mungu amenipa kibali katika safari yangu.
We can want to stay and have a Holy Ghost time.
Aha, tunaweza kufurahi na tukae tukiwa tumejaza Roho Mtakatifu.
But it's not about having a Holy Ghost time.
Bali sio kwa sababu ya kuwa na Roho Mtakatifu peke yake.
We must be guardians of the bride.
Amen. Yes. Lazima tuwe waanzilishi, tuwe walinzi wa bibi harusi.
It is a privilege.
Ni tunuku.
It is our mandate.
Ni neema.
That we have been given custody over the bride.
Ya kwamba tumepewa uwezo wa kuwa waangalizi wa bwana wa bibi harusi.
But when the Holy Spirit comes.
Sasa Roho Mtakatifu atakapokuja.
Understand that it is not that to bless us.
Sio kwamba amekuja kutubariki peke yake.
Even though he will.
Ni kwamba tujue kusudi lake.
But that blessing comes when we release the bride to go.
Bali hiyo baraka itakuja wakati tutakapoachilia bibi harusi kwenda.
The bride is not for us.
Bibi harusi sio kwa ajili yetu.
The bride is not for us.
Bibi harusi sio kwa ajili yetu.
She belongs to the bridegroom.
Bibi harusi ni ya bwana harusi.
We are to be friends of the bridegroom.
Sisi ni marafiki tu ya bwana harusi.
Amen.
Amen.
So he said, do not detain me now.
Sasa akasema ya kwamba usinicheleweshe.
And so Laban says this.
Sasa Labani akasema hivi.
He says, let us go and call the girl.
Sasa akamwambia Yakobo, hebu acha tuende tukaite.
It's like, let's just call, not even Rebecca, not the bride, let's just call her the girl.
Sasa akasema Yakobo, basi tusimuite Rebecca ama bibi arusi, basi tukamuite msichana.
Let's try to change this around a little.
Tujaribu kiasi, tukabadilishe hii hali kiasi.
If I call her the girl, then it's saying that she's not yet mature.
Nikimuita msichana basi, ina maana ya kwamba basi hajakoma.
If I call her a girl, it's saying that she still needs me. Oh, so, you know, to be her guardian. Aha. She's still a girl.
Nikimuita msichana, ina maana ya kwamba bado hajakomaa, bado ananihitaji kwamba mimi niwe ninamlinda, niwe mlinzi wake.
The bride needs me.
Yani, bibi arusi ananihitaji.
It's my job.
Ni kazi yangu.
Let go.
Wacha iende.
Let go.
Wacha iende.
Let's go and ask her.
Wacha tuende tukamuulize.
So they brought Rebecca.
Kwa hiyo wakaleta Rebecca.
And they explained to her.
Na wakamuelezea.
And she said three words.
Na akasema maneno matatu.
I will go.
Amen. Akasema maneno matatu ni kwamba nitaenda.
So when the leadership and the custodians of the bride,
wakati sasa walinzi pamoja na viongozi wa bibi arusi,
accept the bridal message,
walipopokea habari ya ndoa,
there is extra gifts that the Holy Spirit has that will be given upon that response.
Kuna zawadi nyingi ambazo Roho Mtakatifu ataachilia kwa sababu ya kuitikia mwito huo.
Amen. In Revelation 22.
Katika Ufunuo 22.
This is my favorite passage and message.
Aha, hii ndiye ujumbe wangu ninayempenda sana.
And I will share this with you now.
Sasa nitagawa nanyi hii sasa.
We already looked this morning at Revelation 21.
Tulishaangalia Ufunuo 21 asubuhi.
And that picture there we saw as God the Father when he was saying, I am the Alpha and Omega.
Leona sasa picha ya Mungu Baba akisema kwamba yeye ndiye mwanzo na mwisho.
He said, I will be his father and he will be my son.
Sema ya kwamba atakuwa mwanangu, mimi nitakuwa babae.
But now Father steps aside.
Sasa Baba anajitenga kiasi.
Father steps aside.
Sasa Baba anaenda kando kiasi.
And leaves the final chapter.
Na anaachilia kipengele ya mwisho.
For his son to take.
Kwa ajili ya mwanae kuchukua uongozi.
To take center stage.
Kuchukua uongozi.
The whole of scripture now being summed up in one final chapter.
Sasa katika Biblia yote imeunganishwa katika kipengele moja ama katika haya moja.
In Revelation 22 verse 7.
Katika Ufunuo 22 aya yake 7.
He says, behold, I am coming soon.
Tazama naja upesi.
I am coming soon.
Naja upesi.
That word is echomai.
Hiyo neno ni hachomai.
It means to come.
Hiyo ina maana ya kwamba kuja, hakamai, come, kuja.
Behold, I am coming soon.
Tazama naja upesi.
Then in verse number 12,
sasa hayake ya 12,
Jesus says again,
Yesu anasema tena,
behold, I am coming soon.
Tazama naja upesi.
How many times now?
Mara ngapi sasa amesema hiyo?
Two times.
Mara mbili.
He says, my reward is with me.
Anasema ya kwamba na ujira wangu ninao mkononi.
I will give to everyone according to what he has done.
Nitampa kila mtu kulingana na kazi yake.
He then says that I am the Alpha.
Na tena akasema ya kwamba yeye ndiye mwanzo.
And I am Omega.
Na mimi ndiye mwizo.
Father had said in 21, I am the Alpha and Omega.
Baba alitangulia kusema katika hayake 21 ya kwamba mimi ndiye mwanzo.
We read that earlier in chapter 21.
Tulisoma hiyo katika hayake 21 unakumbuka asubuhi.
But now Jesus, who is the exact representation of the Father.
Sasa Yesu ambaye ndiye sasa mwakilishi na umbo halisi ya Baba.
Say, I am.
Anasema ya kwamba mimi ndiye.
I am.
Mimi ndiye.
I am Alpha and the Omega.
Mimi ndiye mwanzo na mwisho.
I am the first and the last.
Mimi ndiye wa kwanza na wa mwisho.
I am the beginning and the end.
Mimi ndiye mwanzilishi tena mkamilifu.
Blessed are those who wash their robes.
Wamebarikiwa wale ambao wamesafisha nguo zao. Amen. Amen.
We wash our robes in the blood of the Lamb.
Umesafisha nguo zetu na damu ya mwana kondoo.
Blessed are those who have washed their robes.
Wamebarikiwa heri wale ambao wamesafisha nguo zao.
That they might have the right to the tree of life.
Ili kwamba wawe na uwezo wa kuingia kuchuna matunda mti wa uzima.
And they will go
na tena wataenda
through the gates of the city.
Kupitia lango.
Hallelujah.
Hallelujah.
We'll go through the gates of the city.
Tutaingia katika kupitia lango kuu.
Go through the gates of the city.
Tutaingia mji mkuu kupitia lango.
I, Jesus,
Mimi Yesu,
have sent my angel to give you this testimony for the churches.
Nimetuma roho wangu kuwapeni ujumbe hii kwa ajili ya kanisa.
Yes.
Here is now
hapa sasa
the final declaration of who Jesus is.
Nitamko la mwisho kuhusu Yesu ni nani.
He says, I am the root an offspring of David.
Mimi ndiye shina ya baba wa babu wetu Ibrahimu.
I am the bright morning star.
Mimi ni nyota ya asubuhi.
It is the final revelation of Jesus.
Haya ni ufunuo ya mwisho wa Yesu Kristo.
He says, I am the root of David.
Mimi ndiye shina ya Daudi.
In other words, before David was king, I was king.
Kwa maneno mengine ni kwamba kabla Daudi kuwa mfalme, mimi nilikuwa mfalme.
David was because I am.
Yes, Daudi alikuwa mfalme kwa sababu mimi nilikuwa mfalme. Hallelujah.
David was because I am.
Daudi alikuwepo kwa sababu mimi nilikuwepo. Mimi ni shina ya Daudi.
The declaration of him as God.
Hiyo ni tamko la Yesu Kristo.
I am the one who has always been.
Mimi ndiye yule ambaye amekuwa.
Jesus Christ.
Yesu Kristo.
The same yesterday, today, and forever.
Yes.
I am the King of Kings and the Lord of Lords.
Yesu Kristo ambaye ni wa jana, leo na hata milele. Yeye ni Bwana wa mabwana, yeye ni Mungu wa miungu.
I am the root of David.
Mimi ni shina ya Daudi.
But I am also the offspring of David.
Na tena mimi tena ni chipuko la Daudi.
That the Lord God had promised to David that he would always have somebody on the throne.
That Mungu aliahidi Daudi ya kwamba kila mara atakuwa na mtu katika ufalme.
He would always have someone on the throne.
Atakuwa na mtu katika utawala.
It says in Jeremiah 23 verse
5.
Anasema katika Yeremia 23 aya yake 5.
The days are coming, declares the Lord.
Ya kwamba siku zijazo, asema Bwana.
When I will raise up for David a righteous branch.
Ambapo nitamtolea Daudi Daudi tawi.
A king who will reign wisely.
Mfalme ambaye ataongoza kwa hekima.
And do what is just and right in the land.
Na atakayefanya jambo ambalo limekubalika katika nchi.
In his days.
Katika siku zake.
Judah will be saved.
Juda ataokoka.
And Israel will live in safety.
Na Israeli ataishi katika ulinzi.
This is the name by which he will be called.
Na hili ndio jina atakayepewa.
The Lord our righteous Savior.
Mungu ambaye ni mtakatifu wa wokovu wetu.
He was coming for the Jew.
Alikuwa anakuja kwa ajili ya Wayahudi.
And the Gentile.
Na kwa watu wa mataifa.
To become and to take his rightful place as the King of Kings.
Amen. Kuanzisha na kuchukua nafasi yake kama mfalme wa wafalme.
Yes.
At his first coming.
Katika kuja kwake mara ya kwanza.
They crucified the king.
Walisulubisha mfalme.
And they said, "Behold the king."
Na wakasema ya kwamba tazameni mfalme.
Behold the king of the Jews.
Tazameni huyu ni mfalme wa Yahudi.
And they crucified.
Na wakamsulubisha.
But we are as guilty as they.
Na sisi tuna hatia kama huo.
Hallelujah.
Hallelujah.
He was denied.
Alikataliwa.
At that time to lay it down.
Kwa wakati huo kuachilia maisha yake.
To lay down his kingship.
Kuachilia uongozi wake ama ufalme wake.
To take on the nature of man, to become man.
Na kuchukua asili ya binadamu, kuwa kama binadamu.
To give up his glory.
To kuachilia utukufu wake.
And to become the servant of all men.
Na kuwa mfanyikazi mhudumu wa kila mtu.
But there would be a glory that would await him.
Bali kuna utukufu ambao unamngoja. Hallelujah.
Jesus deserves all the praise. Yes. And yes. All of the glory. Yes.
Yesu anastahili utukufu, sifa na heshima zote.
There is none other who can take his place.
Hakuna mtu anayeweza kuchukua nafasi ya Yesu Kristo.
There is only one. Yes. And his name is. Yes. Jesus Christ.
Hakuna mmoja tu ambaye
jina lake ni Yesu. Behold,
anatazama, ninakuja upesi. Amen.
I am coming as the King of Kings.
Ninakuja kama mfalme wa wafalme.
As the great I am.
Anakuja kama aliye mkuu.
As the root and the offspring of David.
Kama jina la Daudi.
And then the final declaration.
Sasa tamko la mwisho.
It says, I am the bright morning star.
Anasema ya kwamba mimi ndiye nyota ya asubuhi.
The bright morning star.
Nyota ya asubuhi.
In Numbers 24,
katika Hesabu 24,
in verse 17,
aya yake 17,
there's a prophecy here.
Hapa kuna unabii fulani.
In Numbers.
Katika Hesabu.
About the last day.
Kuhusu nyakati za mwisho.
It says, I see him, but not now.
Anasema ya kwamba ninamuona lakini sio sasa.
I behold him, but not near.
Ninamtazama, ninamuona lakini sio karibu.
It says, a star will come out of Jacob.
Ya kwamba nyota itatokea katika nyumba ya Yakobo.
Yes. A star will come out of Jacob.
Nyota itatoka katika nyumba ya Yakobo.
And a scepter will rise out of Israel.
Na fimbo ya utawala itatokea, itachipuka katika Israeli.
In 2 Thessalonians 2 verse 8.
Katika Wathesalonike wa pili 2:8.
It says, and then the lawless one will be revealed.
Ya kwamba sasa yule muasi atafunuliwa.
Whom the Lord Jesus
wakati Yesu Kristo
will overthrow with the breath of his mouth
atakapopuliza na pumzi ya kinywa chake
and destroy by the splendor or brightness of his coming.
Amen. Na kupiga na mwangaza wa kuja kwake.
There is a star that will rise.
Oh, kuna Mungu ambaye atatokea.
And the brightness of his coming will destroy the enemy.
Na mwangaza wa kuja kwake itaharibu, itaangusha adui.
It is a declaration of a new day, the bright morning star.
Hiyo ni mtamko ya nyota ya asubuhi.
Where we will move from this time that we are in into eternity with him.
Wakati tutakapoondoka katika sehemu tuko na hali tulivyo.
I am coming
soon.
I am coming soon. And my reward is with me. Blessed are those who have washed their robes. They have the right to enter the gates of the city.
Ili wawe na nafasi ya kuingia katika mji. Kwa mlango.
I am the bright morning star.
Mimi ni nyota ya asubuhi.
Amen.
Hallelujah. Mm.
That is two times that we have seen come.
Sasa hiyo ni mara mbili tumeona hiyo neno kuja.
Then in verse number 17 and this is our mission statement.
Sasa katika haya yake ya 17 na hii ndiye kipengele ama kelele cha huduma yetu.
The Spirit and the Bride say come.
Sasa roho pamoja na bibi harusi wanasema ya kwamba njoo ama kuja.
There is only one response.
Kuna kuitika mara moja tu kwa njia moja.
When Jesus,
wakati Yesu,
has revealed himself as who he is.
Amejifunua ya kwamba yeye ni nani?
He is the rightful king.
Yeye ndiye mfalme ambaye amekubalika.
He is Alpha and Omega.
Yeye ndiye mwanzo na mwisho.
He is the bright morning star.
Yeye ndiye nyota ya asubuhi.
When we understand who Jesus is,
tukielewa Yesu ni nani,
there is only one response that we are left with.
Una jambo moja tu ambalo tumebaki nalo.
What is it?
Ni nini?
That is so good.
Oh, kuja hiyo peke yake.
Yes.
Amen.
Whoa. Amen.
What is it that is so good about our experience now?
Sasa ni nini mzuri katika hali hiyo sasa?
That we are not yet willing to pray come.
Mabaya sasa inatushinda kukubali kusema ya kwamba kuja.
Everything will change when Jesus comes.
Kila kitu kitabadilika wakati Yesu atakapokuja.
There is only one response.
Kuna jambo moja tu.
The Spirit has always been saying come.
Roho imekuwa ikisema kila mara njoo.
When the bride and when earth agrees with heaven, you have the greatest agreement that there has ever been in all of human history.
Sasa kuna kuitika mara moja tu ama kuna kubaliana mara moja tu ambayo ikikubalika hapa duniani basi hata na mbinguni litakuwa limekubali.
It is agreement between heaven and earth.
Ni makubaliano ya mbinguni na duniani.
It is agreement with the Spirit.
Ni makubaliano na roho.
Who has been sent by the Father to go and get a bride?
Ambaye ametumwa na Baba kwenda kutafuta bibi harusi kwa ajili ya
bride.
Sasa roho akisema kuja.
Breathe with the Holy Spirit.
Oh, sasa bibi harusi akisema kuja, inakubaliana na Roho Mtakatifu.
Something powerful that happens.
Kuna kitu cha ajabu ambacho kinatendeka.
When we say come.
Wakati tumesema njoo.
The Spirit and the Bride say come.
Hasa roho pamoja na bibi harusi anasema kuja.
That is three times we have seen that word echama.
Hasa hii ni mara ya tatu tumeona hili neno echama.
Now it says let him who hears say
come. Sasa na wacha na yule anayesikia si pia yeye aseme kuja.
Let him who hears say come. Come.
What are you going to say? Akubaliane aseme kuja.
Kuja.
Amen.
Do you have ears to hear?
Wale mkuna masikia kusikia.
What the Spirit is saying to the church.
Kile ambacho roho inamwambia kanisa.
If you have ears to hear then there is one response.
Sasa ikiwa unasikia kusikia sasa kuna kuitika kwa njia moja tu.
It is to pray and to call out, come!
Sema kwa sauti kubwa, kuja!
Come as faithful and true.
Sasa kuja wewe mwaminifu na wa kweli.
Come as Alpha and Omega.
Kuja wewe mwanzo na mwisho.
Come as the root and offspring of David.
Kuja kama mwana kama shina ya mfalme Daudi.
Come as the bright morning star.
Kuja kama nyota mwangaza wa asubuhi.
And come as my bridegroom.
Na sasa kuja kama bwana arusi wa.
Amen. Come as my bridegroom.
Kuja kama bwana arusi wa.
Call upon you to come. But there's more.
Bali kuna la zaidi.
Whoever is thirsty, let him come.
Na yule aliye na kiu, naje.
This is an outward call.
Sasa hii ni mwito wetu.
This is calling above.
Hii ni mwito kutoka mbinguni.
But it's also, if you're thirsty, come, come, come.
Na sasa kuna mwito ya kwamba wewe ukiwa na kiu basi njoo unywe.
Jesus is coming back.
Yesu anakuja.
Jesus is coming back.
Yesu anakuja.
Are you thirsty?
Wewe uko na kiu.
Come, kuja
ukiwa na kiu.
Come to the well.
Njoo ukunywe maji.
Receive the Holy Spirit.
Kuja ukapokee Roho Mtakatifu.
Get ready.
Wewe ili uwe tayari.
For when he comes.
Ili anapokuja.
Let him who is thirsty come.
Wacha na yule aliye na kiu aje.
And whoever wishes, let him take the free gift of the water of life.
Na yule ambaye anataka akachukue zawadi ya maji ya uzima wa milele.
That is five times.
Sasa hiyo ni mara tano.
When I was studying this passage,
nilipokuwa ninasoma hili andiko,
I became aware of the personal, how personal it was to John who received the revelation.
Ninapata jinsi ilivyokuwa ya kibinafsi kwa Yohana alipopata ufunuo hii.
Oh yes.
Here is John.
Huyu ni Yohana.
The disciple whom Jesus loved.
Yule mfuasi ambaye Yesu alimpenda sana.
The one who was at the cross.
Yule ambaye alikuwa kule msalabani.
The one who Jesus spoke to for my mother and and my son.
Yule ambaye Yesu aliongea pamoja naye akamwambia mwana, tazama.
Here is
mtoto wako.
Here is John.
Hapa ni Yohana.
On the island of Patmos.
Akiwa katika ziwa la Patmo.
Revelation was received in 95 AD.
Hiyo ufunuo ilipatikana katika hiyo miaka ya 95 baada ya Yesu.
This is 65 years later.
Hii sasa ni miaka 65 baadaye.
He's now an old man.
Sasa hakuna mzee. Amekuwa mzee.
And his life's message was love one another.
Na sasa ujumbe wake bado ilikuwa ni kwamba tupendane moja kwa mwingine.
They would carry him around.
Walimbeba karibu.
When he lost strength.
Alipopoteza nguvu. Akasema ya kwamba tupendane.
Love one another.
Tupendane.
And here he is now on the island of Patmos.
Sasa akiwa hapa kwenye ziwa la Patmo.
On the Lord's day.
Siku ya Mungu.
And the Lord has revealed to John this revelation.
Na Mungu akampa Yohana hili ufunuo.
There's only one thing that John can say.
Na jambo moja tu ambaye Yohana anaweza kusema.
In the final verses of all scripture.
Katika mwisho ama timilifu wa andiko lote.
It says, he who testifies to these things says, yes, I am coming soon.
Na yeye ambaye ana ushuhuda ya maneno haya anasema ya kwamba kweli anaja upesi.
Jesus signs steps out of scripture.
Sasa Yesu ameweka saini umure akatoka katika andiko.
It is his final words recorded for us.
Hii ndio neno lake la mwisho ambalo limenakiliwa kwa ajili yetu.
And he leaves us with this encouragement.
Na ametuacha na hili ili kutiwa moyo.
The final words that Jesus ever spoke that are recorded for us in scripture.
Hakuna neno ambalo Yesu alisema ambalo halijaandikwa katika andiko.
He says, I am coming soon.
Akasema ya kwamba naja, tazama naja upesi.
And now the seventh time.
Sasa mara ya saba.
The seventh time we find the word come.
Sasa mara ya saba tunapata hilo neno kuja.
As though to complete all of scripture in one final declaration.
Sasa limeunganishwa Biblia yote katika tamko moja.
John who cries out.
Yohana aliyelia.
He says amen.
Amesema amina.
To agree with everything.
Ni kwamba amekubaliana na kila neno.
And then he says come Lord Jesus.
Na akasema ya kwamba njoo Yesu Kristo.
Come Lord Jesus.
Njoo Yesu Kristo.
The grace of the Lord Jesus be with God's people.
Na neema ya Bwana wetu Yesu Kristo awe na watu wa Bwana wote, tuseme amen.
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 This is our core message.
Hii ndiye kimo cha ujumbe.
That we began this message with talking about the extra oil.
Tulianza ujumbe huu kwa kusema ya kwamba kuwe na akiba ya mafuta.
And then taking you on a journey through the bride.
Na tukawapeleka kwenye safari ya bibi harusi.
That there is extra oil that is reserved only for the bride.
Ya kwamba kuna mafuta ambayo imehifadhiwa kwa ajili ya bibi harusi peke yake.
Praying or calling to come is not something at the end, but something at the beginning of our bridal journey.
Aha. Sasa, mwito wa kuja, sio mwisho wa ujumbe wetu, bali ni mwanzo wa safari yetu.
We can think, we won't cry come now because we are not ready.
Sasa, hatuwezi kusema njoo, hatuwezi kuitikia njoo sasa, maana hatujakuwa tayari.
How can we cry come when we are the way that we are?
Sasa anaweza kujaje tukiwa jinsi tulivyo jamani?
Well, first of all, scripture tells us that we should call come.
Sasa kwanza kabisa andiko linatuambia ya kwamba inafaa tuitike ya kwamba njoo.
But more than that.
Lakini zaidi ya hiyo.
We cannot get ready.
Hatuwezi kuwa tayari
until we begin to think like a bride.
Yeah. Hadi tufike katika kiwango cha kufikiria na kuwaza kama bibi harusi.
And we begin to love like a bride.
Na tuwe tunaweza kupenda kama bibi harusi.
And we begin to pray like a bride.
Na tuwe katika kiwango cha kuomba kama bibi harusi.
So the church will not pray come.
Kwa hiyo kanisa haliwezi kuomba njoo.
When was the last time that you prayed come?
Mara ya mwisho wewe kuitikia kuomba ukisema ya kwamba njoo ni lini?
See, we don't pray come.
Hatuwezi kuatuombe hivyo.
But now we're understanding something that the Lord is showing to us.
Lakini sasa tumetambua ya kwamba kuna kitu ambacho Mungu anatuonyesha.
When we pray come,
tunapoomba njoo,
we are repositioning ourselves and our bridal identity.
Sasa tunajiweka katika hali ya utambulisho wetu kama bibi harusi.
We are moving into a different position.
Tunatoka na tunaenda katika hali tofauti.
There is one thing that consumes the bride when she is waiting for her wedding.
Kuna kitu moja ambaye inashika bibi harusi anaposubiri siku yake ya harusi.
She longs only for one thing.
Yeye anatamani kitu moja tu.
For the day of her wedding.
Ana shauku na kitu moja kwa ajili ya siku ya harusi.
The day of her wedding, everything else is is not important.
Unaona mambo mengine maandalizi na kushona nguo hizo sio shida yake. Shida yake ni ile siku ya harusi.
The heart of the bride is longing for the bridegroom.
Yaani kwamba moyo wa bibi harusi inatamani kukuja kwa bwana harusi wake.
And I believe that the prayer that he longs to hear more than any other prayer.
Na ninaamini kwamba maombi ambayo anatamani kusikia kuliko maombi yoyote ni moja.
That his eye and his ear is looking and listening for this prayer, this cry.
Na masikio yake na akili yake na mawazo yake na macho yake yote anatazamia hiyo ombi moja tu.
We can be praying for the Holy Spirit.
Tunaweza kuomba kwa ajili ya Roho Mtakatifu.
He said, when will they ask for me?
Lakini anauliza ya kwamba ni siku gani watakapouliza kuhusu mimi.
They want the Holy Spirit.
Wanataka Roho Mtakatifu.
So that they can stay in Laban's house.
Ili kwamba waendelee kuishi katika nyumba ya Labani.
When will they be ready to go on a journey?
Wakati gani watakuwa tayari kwenda katika safari?
When we call come.
Tunapoita njoo.
It is not the end but the beginning of our journey into our bridal preparation.
Yeah. Amen. Sio mwisho bali ni mwanzo wa safari yetu pamoja na bwana harusi.
There is an outpouring of the Holy Spirit that the church has never experienced.
Kutakuwa na utiririko wa Roho Mtakatifu kiwango ambacho kanisa halijawahi kuona.
This outpouring will not be released.
Kumwagwa kwa Roho Mtakatifu hiyo haijawachwa.
Unless he knows that it's the bride who's asking.
Amen.
Aha. Bali tu tutakapojua ya kwamba ni bwana harusi anauliza.
There is nothing that he can withhold from his bride.
Hakuna kitu ambacho anaweza kuzuia kutoachilia kwa bibi harusi yake.
When we cry come.
Tunapoitika ya kwamba njoo.
It's like the chief servant in Laban's house who brings out those extra gifts.
Ni kana kwamba yule mfanyikazi mkuu kwa nyumba ya Labani anatoa zile zawadi ambazo zilisalia.
I believe this is what will happen.
Naamini ya kwamba hii ndio litakachotendeka.
Howard told us yesterday in John chapter 14 where it says I'm going to my father's house to go and to prepare a place for you.
Amen. Jinsi alivyotufundisha jana katika Yohana 14 ya kwamba naenda kuandalia makao kwa ajili yenu.
But he then goes on to say that you will do even greater things than these.
Bali aliendelea kusema ya kwamba na mtafanya mengi kuliko haya niliyofanya.
We have not yet stepped into the fulfillment of that prophecy.
Hatujafika katika kelele ama timilifu wa hiyo unabii.
We have experienced miracles and different things.
Tumeona miujiza kwa njia mbalimbali.
How will we know that the bride is ready?
Sasa tutajuaje ya kwamba bibi harusi yu tayari?
She will become exactly like him, like the bridegroom.
Atakuwa sawa sawa anafanana na bwana harusi.
So as we cry come,
kwa hiyo tunapoitika kuja,
and we accept our bridal identity,
tunakubali tunaruhusu bwana harusi ambaye ni mfano wetu.
There is an outpouring of the Holy Spirit reserved to enable the bride to get ready.
Kuna ile kuachiliwa kwa nguvu ya Roho Mtakatifu inayofanya bibi harusi kuwa tayari.
And the evidence of that is that she will do even greater things than him.
Na sasa Kenya itakacho onyesha hiyo ni yale ambayo yatafanyika ambayo ni zaidi ya kile Yesu alifanya bwana harusi.
But it says not even the same things.
Na sasa anasema sio mambo ya kawaida tu.
But greater things.
Anasema ni mambo makuu.
That is because the heart of the bridegroom.
Hiyo ni maana ya kwamba moyo wa bwana harusi
is that his bride should get the glory.
Ni kwamba kwamba Biblia ruhusi wake apate
unyakuo. It says that the woman is the glory of the man.
Amen. Nina inaandika kwamba mwanamke ni utukufu wa mwanamume.
The woman is the glory of the man, the bride is the glory of the bridegroom.
Aha, sasa mwanamke ni utukufu wa mwanamume. Sasa Biblia ruhusi ni utukufu wa bwana harusi.
If we will lay everything down.
Sasa tutakapoacha kila kitu chini.
Get rid of our old mindset.
Yaani tutoe hayo mawazo yetu
na our limited mindset. We need an upgrade.
Akili yetu ambayo yana upungufu tutoe
hiyo. Upgrade.
Amen. Achilia.
We need an upgrade in our faith. Upgrade in our heart.
Sasa kuna matunda.
We are the prize.
We are
mighty.
Sisi ni wale wa
Jesus reserved for his pride and glory.
Yes.
But the heart of the bride,
bali moyo wa bibi harusi,
is not to take that glory for herself.
Sio kuchukua utukufu huo kwa ajili yake.
But to come back to him and just to lay at his feet,
bali ni kurudi kwake na kulala chini miguuni pake,
and let the corner of his garment cover
na kuruhusu upinde la vazi lake kumfunika.
Amen.
Hallelujah.
Amen.
Hallelujah.
Amen.
So this is the call to come message.
Sasa hii ndio ujumbe wetu wa kuja, wa mwito wa kuja.
That at one place in one time,
katika sehemu fulani na siku moja.
Can you imagine if Kisumu came together?
Hebu fikiria Kisumu ikaja pamoja.
To understand who they were.
Kuelewa ya kwamba wao ni wakina nani.
And to call upon Jesus to come.
Na kuita Yesu kuja.
What do you think would happen in such an environment?
Wewe unafikiria nini inaweza kufanyika katika hali mazingira kama haya?
There will be an outpouring that is reserved for the bride.
Kutakuwa na umwagikaji ambaye imehifadhiwa kwa ajili ya bibi harusi.
What will happen if Kenya were together at one time to call upon him to come?
Nini inaweza kufanyika wakati Kenya imejitoa kwa ajili ya kuitikia mwito wa kuja?
What would happen?
Nini inaweza kufanyika?
If every nation of the world,
ikiwa kila taifa ya ulimwengu,
were to hear this message,
ambaye anasikia ujumbe huu,
and understand what you have understood,
na kuelewa kila ambacho wewe umeelewa,
and to say yes, we must call upon him to
na kuitikia kusema kubali ya kwamba
so that the whole world,
ili kwamba dunia nzima,
together at one time,
pamoja kwa wakati moja,
we won't be able to come in one place but at one time,
tunataka kukua mahali moja na kwa wakati moja.
Earth coin heaven Lord come.
Yani dunia nzima inaita mbingu ikisema ya kwamba njoo Bwana. Amen.
What do you think would happen?
Nini inaweza kufanyika?
Bila shaka atakuja. I am coming soon.
Naja upesi.
But mark this. Understand this.
Lakini uelewa hii.
Out of all the nations in the world.
Now, kila mataifa ya dunia.
Out of all the invitations that we may have received.
Na kila mwito ambaye mwaliko ambaye tumewahi kupata.
The Lord has brought us to Kisumu.
Mungu ametuleta Kisumu.
In May 2017.
Mwezi wa 5 mwaka wa 2017.
To deliver this message to you.
Waleteni hili ujumbe.
What will you do?
Wewe utafanya nini?
What will you do?
Utafanya nini?
Step into a new anointing.
Wewe tembea katika
mapokeo. Step into your destiny in God.
Step into
your future. The Lord is making a covenant with you. He said, Kenya, I know the plan that I have for you. You shall be a blessing throughout Africa and even unto the ends of the earth. What will you do?
What will you do?
Mm-hmm. lay ourselves down and lay at his feet. And let the corner of his robe
na tulale chini katika miguu yake na turuhusu upinde la basi lake litufunike.
Mungu aku.
Have your way, dear Lord.